Shytown boy, mimi mtupu.
J drama on the beat.
Ukaya ukayani, acha ubaya ubayani. Ukitaka kunijua, leta uhaya weani. Goma kakupa nani, ato malaya ufanani. Isaizi mbona kubwa kwako, unapwaya ubanani. Toka umeacha jani, umepagaya maskani. Watoto mrisho na ulizana, Jakaya ni nani. Sura nzuri batani, sura mbaya chumbani. Vesi za moto mchana mchana, yofaya kunani. Sindo toto nye tabia mbaya, mamako atupendi. So yeye tu hata babako atupendi. Vipenzi vya warembo, kwayo na iswe na wanako atupendi. Unatupendi nda bwanako atupendi na sikatai kwa mapenzi matamu ila mimi siwezi kuepa wadimini kwenye group langu la damu na mimi yapo shega mana mademu mjini wanafanya kazi ya uvuvi ni kuvua na kutega sasa ya nini maradhi kumeza meza kunini sasa za nini kuziana mandazi harusini dakika 90 kaitwa paparazi kama watu wangekuwa kama mimi tungelala mlango wazi hasa naonyesha pandangu wa pili mtoshindo kunitafsiri muda mnatumiaga pesa si tunatumiaga kili la kwanza ilo la pili wambie nono nichukulia simple Sisau na sendo pia mimi
Boys don't play, see ya to delay Atongi yake kama fresh ya tuwe kisei Day after day, usiku tunakesha Our love is pain, supa ya kukupesha Boys don't play, see ya to delay Atongi yake kama fresh ya tuwe kisei Day after day, usiku tunakesha Our love is pain, supa ya kukupesha
Yeah, Shytown boy Nikona drama boy What's up, what's up, what's up, what's up, what's up?